olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Ua faalia Iran o le whanaina o ni pomu e lata ili lua se laua nga i Israelu o se whainga e pui pui ailu na saonga le mu po o le self-defense. I se whamatalanga na faalia whalau i tele e le Islamic Revolutionary Guard Corps i Iran na taa uai o leo sa whainga o le taliatu ili fasiotia Israelu o le taitai o Hezbollah Hassan Nasrallah manisi tangata. Na faalia le minister le vai fafo i Iran, Abbas Arachi, o leo sa whainga ua whaia foi i na ua umwa le ono sa i o Iran i le umipea o le maua se malienga e tau fia i le taua i le Gaza. Na tali le palimi o Israelu Benjamin Netanyahu e mamafa le taliatu a Israelu ia Iran ona ole nei o sa whainga.
Iran made a big mistake tonight and it will pay for it. The regime in Iran does not understand our determination to defend ourselves and our determination to retaliate against our enemies.
Le oivenu.
Le whareliwina mailinga ngana e Peru o le saunuanga a le pānemi o Israelu Benjamin Netanyahu. Na saunua fo ile presidente o Amerika Joe Biden o langolongo ina e lana whainga malo le tua Israelu.
Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. And I've been spent the morning and part of the afternoon in the Situation Room and meeting with my whole national security team and consulting with the Israelis indirectly because in terms of their impact on us. And the national security team has been, as I said, in constant contact with Israeli officials and their counterparts.
Le palimio America, Joe Biden. Ua faaalia le matanga luenga o leoleo i New South Wales o popolenga i le tetele o se vevesi mai sa vali tetee o loo langolongoina le itua Palestina i le taua o loo fainei sa sae tutonu. O le mafuanga leo le talasonga ino o se faatununga mai le faamasinunga sili se court order e tau fia i sa vali tetee o loo fuafuaina mo le weekend a saunei. O le tālo sanga le Supreme Court e tāo fia i le whaalaputuputonga le Palestine Action Group, mai le whaia o se sāwali te tee e whaa i lunga i nai le ātoanga o le tausanga, talu ona whaia le o sa whainga Hamas i ele ele o Israelu ma fasioti ai tangata anu uiutaia, ātoa ma le ave wha amalosi pe wha pāngota i no nisi, lea o loo wha awopea o na saisai e Hamas i Palestina. I le mai ai se fōnotanga leo leo, ma le Palestine Action Group, na whaiai le whaai unga leo leo, e iei lava le tūlanga la mati o le saonga le mua tangata lau tele, pe a taunu o na whaia le nei sāwali, i le whaai unga le bai asa nei. I se whamatalanga mai leo leo na taa uai, le langolongoina ele New South Wales Police, o le a ia tatawa tangata sāwavali ei ma tetee, a toa i le a ia tatau i salotonga o whamatalanga ma potopotonga. Peitai, e te tau ona whaamuamua, le saonga le mū o tangata umwa. O loo whaanga solo le whelafolafo inga le debate i le vā o sui tau vā o le po sui taitai o le Democratic Party ma le Republican Party ai o whaasarala watu le tātou polokalame i sini nei i le awa uli o le asolulu le asolua o ki topa taimi au se tali e se sae. O pālota o loo whaamoe moe e whaia i le asolima o novema ma o le debate o loo whaia i le maa o le deputy po le sui taitai o le Democratic Party le kovana o Minnesota Tim Walz ma le sui taitai o le Republicans po le running mate Donald Trump o ielea o J.D. Vance. O le debate o loo whaasalalawina i le CBS New in New York City ma aile i amataina na fesilingi anisi o tangatanu o New York i le tūlanga o palota.
I am going to watch the debate. I do believe it's important that our candidates are put on the spot and asked important questions.
The thing that's been said about one campaign is not really talking much to the media at least, and at least the press is doing interviews, so the debate is somewhere where you can like get an idea.
I just want to see, like, I want to understand who they are. They haven't really been involved much and they're new to the entire political climate, both sides. They come from both interesting different backgrounds, and I want to see who they are and how they represent their candidates.
Nisi o tangatanu o New York City. O lo tau a fia ele vātikana, ta ita io le kale sia cattolico Roma Mose fono tanga e atoa le masina o faia e amatatu ile so lesson luo o kitopa e au fie le au fono katina le maisi suisi ni o le kale sia mai atunu ue ova ile se lause fulu ile lalolangi o le apalo tangina ia sui su fono nisi o tu la fono fabae ma ia inga ta ua ile fafoina o le kale sia katoliko Roma ile lalolangi. Olo ona unau nisi olo tu leia le mau mole a ia ta tau ta ma ita ai e ave ai ma patele po fai fe au. Manisi o tofinga mau bululungo le ekalesia katholika Roma. Ina ia talano ina ile nei fono tanga. E pe ona saa unua le fatu nisili o le Women's Ordination Conference, Kate McWillie. E iai le va piapi ile tu lango tina ma ta ma ita ai ona ponei. Matiute olo ofo ina iai ele ekalesia katoliko Roma malepule ngai le Vatikana.
When I speak to women and our members around the world, they'll say, the Catholic Church left me. I didn't leave the church. So there is a distance for sure, but I think for so many generations, women have faced a closed door when they come to the church. And so certainly women are finding other creative ways to use their ministries, and there is a gap growing between the realities of modern women and the demands of today and what the church is able to offer them. So I think there's a great opportunity at the Synod to really encourage greater participation in women. I think the church has a responsibility to act at this moment.
Le fatunusili ole Women's Ordination Conference, Kate McKelwee. Uafaalia isa reporti le feanga ipea o tūpulanga talavou o whanaua tangata mua mua mawhinga whaailonga lanu I le Northern Territory. Na whaalia le komisina mō mata upu I le tūpulanga talavou ma tamaiti le Northern Territory Children's Commissioner Charlina Musk. O le tele o whainga whaailonga lanu o lo o whaia e whaasino I tūpulanga tangata mua mua o lo o whaia tangata mua mua e le ngata ia onga ai ono fuanga o fatau ma no fuanga sai sai ma fale pui pui.
It was largely in and around Alice Springs that we had these reflections from young people that they're constantly being bombarded with negative stereotypes linked to criminal offending, and that's actually tarnishing quite a number of largely Aboriginal children in the Alice Springs and Central region, and that their stereotypical commentary and aspersions being made simply on the colour of their skin and their heritage.
Le komisina mata upu I tamaiti matu punanga talavou, le Northern Territory Children's Commissioner, Charlina Musk. O whainga pālota na whaia mō le pāle mene territorial le Northern Territory le māsina na te anei, na mānu mālo mai ei le Country Liberal Party, ma o se tasi o ana folofolanga o le whaamama whaina o tū la whono masala I whainga sōli tū la whono a tūpunanga talavou I le Northern Territory.
Like, share, ma whaali sau finangalo, muli muli I le SBS Samoan I le Facebook.